Mheshimiwa Mae Alexa Boy Bisaumu, assalamu alaikum Mzee Juma Babu Mlinda Boma General
Cheche za moto.
Tunajumuika leo, kila moja yuko hapa. Sophia na furaha, graduation day. Kwa kando na mona baba Se Salimu Manyota, naye mama mzazi Amina. Alisoma kiboko primary, akenda kiine secondary. Oh, Kenyatta University
liko aliko hetimu.
Ona tunafuraha leo, Sophia graduation day. Naye mama mzazi Sophia na graduate.
Wapi kelele ya Destiny Women Group? Mama binti, mama mkubwa salamu zikufikie. Aziza, weka bidii na ujikaze, tuko pamoja na wewe.
Mwana kama family, tuko pamoja na nini. Nawe dada Asma, salamu kwa masika.
Kidela youth group leader msalimie mama Asha, mama mtaa.
Tucheze nae mama mae, sote na graduate. Tucheze nae kaka kapu, sote na graduate. Tucheze nae jumai, sote na graduate. Tucheze nae mama Aziza, sote na graduate.
Leo Sophie, Leo Sophie, Sophie, Leo Sophie.
Ganjoni Hospital, shukrani za dhati kutoka kwa Sophie. Mepata daktari mchapa kazi.
Pacific Records, baby.
Kaja Mzee Juma, kaja Bibi Saumu, kaja Mzee Salimu, kaja Mama Amina.
Huyo Sophia na graduate, Sophia na graduate, Sophia na graduate.
Graduate.
Huyo Sophia na graduate, Sophia na graduate. Uyo Sophia na graduate.
Graduate.